ngiqala ngokubuza ukuthi uphi umngoma. Asimbona umngoma.
No, my daughter.
Daddy, wait.
Hawu.
Hawu, mntase.
Ayi, sokuthi
sangoma. Hawu, mntase.